fight your wallet, fight your wallet.
Furahia watoto tumekua, hatujalazimishwa.